Hello, this is your pastor Tony Kapola. Nataka nikukaribishe katika kusikiliza neno la Mungu tena siku ya leo. Biblia inasema neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na linatumulikia kila mahali tunapokwenda. Maneno haya yatafungua macho yako. Inawezekana kuna giza ulikuwa unakutana nalo kwenye maisha yako, lakini liko neno ambalo neno hilo unalo siku hii ya leo. Karibu.
Observe your life. Check at it. Am I competing with my past? Or am I running to my future? I was talking to one of my sons today and I told him, moja ya makosa yako, you are competing with your past. And you left somewhere and you are busy fighting to prove something that you left. Yani, sasa hii sio kwake tu, nimwambie hivi, hata mimi ilikuwa imewahi kunitokea. Yani, some of us, we are living a certain life. Nitumie mfano wenu pendwa. Nitumie mfano wa mahusiano. Most of you are living a certain boyfriend, a certain girlfriend, and now you are in the future and you are competing to prove a certain point to the past. No one finishes well the journey by looking back. Utagonga ukuta. So we are living very, most of people live very wrong life. Mtu amehama ofisi, amehama kazi kwenye kampuni fulani, alafu amehamia kampuni fulani. Anapambana, anajitahidi ili watu wa kampuni alilotoka wasimuone amekwama. So ana issue with the imagery ya jana, yani anawaza na anadhani anakimbia, yani kwenye akili yake anadhani anaendelea, kumbe he has never left the past. He has never even started living because he is busy competing with his past. I don't know. I believe I'm talking to you. You are busy running, thinking you're running. Ni kama wale watu ambao wanakimbia hivi. Ona. Hivi. Unajua nikifanya hivi, jasho litanitoka. But trust me, nimetokwa jasho na sijafika popote. Nitachoka, mwili utachoka, ila sijafika popote. Fact that you are sweating doesn't mean you're making progress. Your past doesn't matter. I just felt to insist that. Write that down. It will help your life. Anything of past, you battling with it, you are crazy. Observe your life. Don't run your life. Don't allow your mind to be controlled by the narratives of the media. Observe your life. Learn your life. Study your life. Progress is intentional. Progress is visionary. Progress is focus. Progress is observing steps towards the vision. Are you getting closer? Or you're there? Are you competing with the future? Or you're competing with the past? What are you looking at? Are you looking your past or you're looking your future? A lot of people want to prove a point to a certain ex, to a certain ex-girlfriend, ex-boyfriend, ex-husband, ex-wife, ex-pastor, ex-usher, ex-member. A pastor is busy wanting to prove a point to a certain ex-member. And a member is busy wanting to prove a point to a certain ex-pastor. That's our life. Sweating without making any progress. When you compete with your past, you'll find yourself hurting your present because you want to show power to your past. Unaweza kujikuta unaharibu leo yako na unamuumiza au unaumiza leo yako because you want to show power to your past. You may find yourself betraying your presence that was supposed to change your life, because you have, you guys call it trauma. Neno la kisasa, mnaita trauma. What makes things happen is observance. What makes things happen is observing. Ability to observe is what makes things happen. I believe, Pastor, you know this verse that says, and God taught Israel, and he said, you shall observe this law that I'm giving you today. I believe it's in Deuteronomy chapter number 18, if I'm not mistaken. And I said, you shall observe to do. Observe to do. Even Joshua. Joshua 1:8. Even Joshua. Wakati anapewa kijiti na Musa. Mungu anamwambia, Musa mtumishi wangu amekwisha kufa. Nataka wewe uwapeleke watu wao kwenye nchi niliyo idea baba zao kwamba nitawapeleka. And then anamwambia, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako. Yatafakari. I love the way English put it. Joshua chapter number 1, mstari wa 7. Only be strong. Those are instructions. Only be strong and very courageous. Now, ukisikiliza haya maneno ukiangalia, ni kama ya kawaida. Be strong, my friend, be strong. No, God meant something here. He didn't repeat this for sure. God didn't repeat these words because he didn't have what to say. He repeated them to make it a point. He repeated for the insisting. He didn't repeat because he didn't have what to say. This is what he's saying. Observe to do. So life happens when we begin to observe. Now look at you, the way you are struggling with your past. Mind you, this is not the point of today. I'm just passing by. It is in observing, that's when we can discover mysteries of the kingdom. Anawaambia wanafunzi wake, ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa Mungu. Kwa sababu alimuuliza, kwa nini ukiongea na hawa unaongea nao kwa mifano, wakati sisi ukiongea na sisi unatuambia vitu waziwazi? Why? Anawaambia, nyinyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa Mungu. Kwa kuzijua siri za ufalme wa Mungu is by grace. Is very interesting kwamba whatever that happened in our life, the Bible is very clear, but again we have not observed. Anasema vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika. So whatever we have seen, kilichofanyika, wasn't made by anything else. Kwa hiyo sio bidii ya mtu iliyomfanya awe vile alivyo. Sio ujanja wa mtu uliyomfanya awe vile alivyo. It is the word that made these men that you have seen. Kwa maana yake, what was the word? Ya Biblia, wote tunaowaona wamekula mema ya nchi, si kwamba walikuwa wema. Do you know, in the Bible, there is a man that is being blessed by stealing somebody else's blessing. There is a word given. So, observe. Observe. Words that are spoken to you, observe. Narudia tena. Kwenye Biblia kuna watu walibarikiwa, si kwa sababu waliistahili baraka au ilikuwa ni baraka yao. Hiyo ni tafsiri ya kusema kwamba hivi, wako wapagani wanabarikiwa kuliko watoto wa Mungu, si kwa sababu ni haki yao kubarikiwa, si kwa sababu wale wapagani wanafanya kazi sana kuliko wana wa Mungu. No, they have observed the principles that we, children of God, we have failed to observe.
Mungu akubariki. Hongera kwa kusikiliza maneno hayo ya Mungu. Najua yamekujenga, yamekuinua. Unaweza kutufuatilia pia ibada zetu live kwa njia ya YouTube na mitandao yetu mingine ya kijamii. Lakini pia kama ungependa kushiriki pamoja nasi kwa njia ya sadaka, najua maneno hayo yamekubariki, ni kwa 0762153539. Lakini pia unaweza uka to reach out kwa namba hizo hizo kwa njia ya WhatsApp, na Mungu atakubariki sana.